level ya juu. Bora nitumia kili so mbuvu tu. Marafiki masnichi atucheze 1-2. Tani kuta foka boys nimetuli ya tu. Mabitoys wa mtawa na nidisi sijari. My sister do, you know juka wanacheza senkeri. Siweki mikono juu, lana tupa shida chini. Niso master kung fu, kitani ni ele. Naweka punchi, mistari punchi. Wenye flow punchi, fake wanna splashi. Mchini long time ago, sinone wakuja. Sipagawi na bikini za kina Adija. Wengi unapenda stare, kabla ya kumek. Nandomana kwa madem, mabisho wa so make. Si tuna make money, tuna spend money. Kisha pata pesa, wanatupa shida chini yo.
Mia, kina hila pesa, sina kupa shida chini maumivu. Niache, sina gari mimba, wara pesa, ndio mana. Natupa shida chini maumivu. Niache, nina make money, mina spend money. Pata pesa wana tupa shida chini. Mina make money, mina spend money. Kisha pata pesa wana tupa shida chini.
24/7 million dollars. Na enjoy maisha hata kama sijala. Baba uleni umba noneshe good way. Hete 47 zinapoteza why. Kwenye dili alarm do pesa inapotulia. Waloko samsimam wana act kuwa mafia. Everybody lady know na violani isho. Simkari show kari sofuno vya kwaito. Juhi lipotoka mpaka apa lipofika. Sidisi CMG aliamua kupombeka. Nishe pita soto kari dona tupa shida chini. Good life no stress alo juu yuko na. Ni life Mungu kapanga ni aje unachonga chonga. Ule ukenda kuloga mganga kupige manyanga. Nina haso na kuja jasho. Wanasubili nipate wanigite Freemason.
Nia kena ila pesa sina. Tupa shida chini maumivu. Niache sina gari mimba wara pesa ndio mana. Natupa shida chini maumivu. Niache nina make money. Mina spend money. Kisha pata pesa wana tupa shida chini. Mina make money. Mina spend money. Kisha pata pesa wana tupa shida chini.
Ndio yule MC ambaye sina baba mbunge. Na wambia wasani kwenye show wajipange. Wanna feel high kwa mizuka ya bambi. Kila time nipo necha bila mzuka wa gambe. Erewa sifanyi mziki dada zenu ni wapange. Najua kukosa leo na mana kesho njipange. Mashetana ya namani ya nakuja kwa disaster. Sina flow gani nina low ya kimaster. Home life boom sina ulisi wa babu. Nando mana najitumu nisiludi kwenye tabu. My mama don't cry hiso time ya machozi. Brother rest in peace nime miss kwenye njozi. You know bata batani bunduki vitani. Kwa show mikone wani huzuni msibani. Yeah, PLOV Lenny baby.
Mia kena ila pesa sina. Natupa shida chini maumivu. Niache sina gari nyumba wara pesa ndio mana. Natupa shida chini maumivu. Niache mina make money. Mina spend money. Kisha pata pesa wana tupa shida chini. Mina make money. Mina spend money. Pata pesa wana tupa shida chini.
Tupa shida chini so mbaka ulewe mzazi ama nini. Matatizo yapo na yatendelea kuwepo. Let me be. Dizim cheesy. Pure record baby.